wise.
Psycho.
Black Market Records.
Ina kunga majojo vi easy. Umecha msupa na kuna mafisi. Gang na machupa na luku ya ofisi. We una mafeelings, itu na mashilling. Sati zeta siko topo beta ni ceiling. Wine and coach, ite pene healing. Msupa ni kwa coach, nana mambo mingi. Tuneza tu kwa coach, ama tuende chini. Msupa chuni coach, vila nani kili. Utadhani ye ni tire changanya akili. Msupa kaza kwa vila na shuka chini. Na vila panda juu kabe ya chingri.
Unani beba, beba, beba. Tukiwa kwa sofa, tukicheza. Design ya matu meni beba. Beba, 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 beba. Unani beba, beba, beba. Tukiwa kwa sofa, tukicheza. Design ya matu meni beba. Beba, 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 beba.
And if you don't give a fuck, I don't give to. You be playing, I'm steady, how I skip. Crocodile tears, I don't dig it. Nisha kuambi, wewe ni wa mimi.
Kukukaliki, mkono moja kwa matiti. Wasupa wote pige tiki, tunashuka mpishi. Nikufungua mshipi. Tupatane na yodishi, nimepata kudishi. Akitaka ni zaishi, lakini maisha si raisi. Kwanza tupike chingri, nikushike kama chungli. Mana badma na kidungi.
Unani beba, beba, beba. Tukiwa kwa sofa, tukicheza. Design ya matu meni beba. Beba, 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 beba. Unani beba, beba, beba. Tukiwa kwa sofa, tukicheza. Design ya matu meni beba. Beba, 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 beba.
Unaeza nita papi, I'ma hold you down. Girl says you mind, I'ma take you out of town. Treat you right, fish wa pete bimwa gown. Unachotaka minta kupea. Majina tokota, mwone nazitoka. Nipe yote staki kota na igonga kama shap, shap. Anataka move, bangi like a doe, wanna week a oh no.
Unani beba, beba, beba. Tukiwa kwa sofa, tukicheza. Design ya matu meni beba. Beba, 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 beba. Unani beba, beba, beba. Tukiwa kwa sofa, tukicheza. Design ya matu meni beba. Beba, 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 beba.